yande sappo yedde min ta chapantati studio kalangu habaruji fulfulde kori jawone modon tiagal hippitere wadi wuro godon jaango ele fawar jondo kono departement mo say wuro go wita kena kwara margu nokko don latidu himbe mudu fuddili en nanano dum wadiri tawa kanale commune mo tam non ni fawar jondo kono ni hono himbe tato latibe bombe no endan tefetenobe kay won ko nanga nangida kaborde bonde dundu wada karato en arlite commissaire kaw jidu tan nenagu o hollo wibe hore be en nan ko dum lati yewtal ben pinande studio kala ko haltana hala on fawar jondu ko nan gado be deedi de sawru en nan tawe na tay ele dimin gongol sa chadal ko taw he e ko watto dum edum wontir fu en nan ko ri jay hirte modo min suman amadou janganton kibaruji di en nan ni e fulfulde yermirne le ko kibaruji ni alangal en sappo jeelor octobre 2023 noga e tati dum wonno do fawar jeno wure tengo kwara marguno entre ko na caritas kiloji joy e gallure tamu dum wonno le departement mo say noni mi en jokkay ni hono faande region mo tilaberi no tawadu ko na fawar jondu ko nani e le o kerle tati to latin tawda chaal filande nagu wuro ngo enda himbe mudum fuddili gambe cionnyinama to enda be dilli be joppi wuro ngom be himbe du ko na wana kotto hemre chapane jerto be jotte ke gallure tamu don enda e be ngada galle chapane ko be jia e mudum ko be ngardon du ko na be berna kanan le l'école godon l'école odu ko na ko be tawa don be keba fu balla ga wakal mo kalte o enda dun lata ke den sadoro ma sanne dun wadini ko faande min andina o wiide le commune tamu e lulleuri juin ko jabbi dum wadino hono wuroji didi di himbe ko to unata dun dinder mudum jappenga kanyu e faande balari maybe bendu kondani he ko do wi no kuje goddo wodi dama dum waddi ko faande horebe hono fawar joni commune mo tam o enda be mbi be ngada notagal yaati e keddi goddo bawde fu e mbawdo wadde fu heba ballaga e jaarna himbe be tawabe hande ele chadale mawde latibe ko dilli wuroji mu en njoppi gese njoppi cuudi njoppi dabbaaji ko wodno fu nan ele kibaruji di fawar jondu kono yero kalno en docteur kaw jiido hono fa hande ni policier be departement mo arlite région mo agadezenoni don du be ngari be kolli hono fawar jondu hono himbe be nangi tato non ko be nangi tawdaabe kono e kaborde bonde latibe golleji bondi wadana ton fa haagi himbe wuro ngo enda fa anda funo to jurto jonga ko keba be nanga du enda ni policier waddi hollibe hono faande horbe gallurnde der mabbe tawa prefet kanyo ko te procureur dum wonno kawjido sariyaji di endam seme ket nanon Tassiou Ibrahim commissaire mawdo kawjido policier be departement mo arlit ko halni Ousmane Oumarou.
Nous voici pour la énième fois.
Wana jowoni arana ko min gari hollude gineji dimi nangi e bibbe bombe fasatobe nimbe der gallure arlitude. Be duna nimbe tata non laati be bibbe bombe non huletebe sanne gam on ji gineji kabordi ko be tawda. Wonnobe no torra nimbe do laabi. Allah ne yettama min kebi nangude be dun sabi ko min gari do hollude be procureur on. Wodi du gineji dibe nangida di no gineji non dibe tetoy der ladde don
de la bourse
gouverneur région mo zender kanyindi wadi wosaki le région enda o yaadi ko nde horbe sar suji kewbe sanne gam batte yaadi nana dum woni hono chadal ko bibbe wuro tawda dum wadi ko fande be jettu na mata may nokuto haaldo fi ko dart electoraku be jaadi electorobe hewbe dundu ko nan ni fawar joni be jeewi no himbe gonno jodori ton dum wadi ko fande kan gouverneur wadi podo hakkiloji himbe e do fi electoraku ngu enda golleji di enda labo isufu gouverneur mo zender nan ko haali ko bandi mbitedo Habu Sarki neltimi
abunde shahi likitoji
seni loktorojo wadi gacce se wotere na laabi didi der gollal mun no hani jomum wayle dum tilsuno e amin wadude bawdo wadde gollangal seni mer woni no ya so doide safareji din kamdo lawol wala der majju no hani nimbe kolla prefet fod hakkilo makko acca jamaare de wonano gollane deni Allah wadi cede ngatama der jungoma wona der jiba ma ngattataade denne tilayno ko duda dun nafa nimbe seni nafaibe awuji gomdanti njambida du konda jamaare onon merube sa a jati ngadon kon itaka denne nani ponditon jondeji mon
amon ko kuwa e jara zaman shi
région mo dosso du konan gay ndiaten département mum préfet o ena wadi wosagol e les communes ji joy jali département o gambatte alle wadi himbe tindi e fawarjo fudda hakkuleji himbe hakkunere mobe durobe wakkade mo taweden jamde o ena ko to potal e pamra hakkude mabbe dun du konan ko wadi wosagol gol enda o halde himbe sanne nani ko fawarjo du konan capitaine Ibrahima Seyni woni inde makko o halani fawarjo du konan ni bandi men fadal alu ko neldimi.
Nous sommes en période de
récolte. Entaba kena joddo der wakati kete sadorna mato tawado kawoni woldeji natoji hakude durobe eremobe sabe majjum wadi commune jeli der communeuji joydi departement on tanda bengu bana tunuga e yelu tindinoide himbe gam surude woldeji nimbe fungodi ngala ngonga sabu tadabaji powtata na gurti mane nokuje yardaluji atawa remobe ndema ndermu tabbaji dindo suka be famarbe kokkete nduradi be killaka e gese durobe be koji adi ko be jeyi titta ko kudi suka be ndura dabbaji katen
petits enfants
nani berni ko ni region mo taw don ko nam commune mo bazaga wana kilo 15 e gallure de enande koni kandu konda ni be ngadi hono fawar jone purto ko e tindi yaade himbe wuro gam batta be pamana ko e mabbe do fi ko heba ele ndungu enda gam gure kewde ndungu enda wode ene yirrani nen himbe hakkilto bonnin on enda kaju wonno maada hon faande tindi purto ko e gol enda dum wonno ko faande maire mo faande bazaga mbite Alhaji Manu Ibrahim o haali wakati hawrun himbe enda bande ma asumana Musa Arzikan tawado
min gadi hawrine chaka amin minen sawortobe ko min on enden min gadi filla surtout de ko e jama'aare jowurobe e modibaabe neddo fum duro waddude ballam ko e jama'aare firto e paama ko bonnere neema der batuji hana ko nafatan de dewgal non na lamru neddo no hiano bonnere neema wona no wadire dundu hana ko nafatan hikka babatti bonni gesede diyan hejoray no kuje gom dungum en wodai denne himbe kakkilum anda no nawtoro barke gesede en
to eta talenshi
nawantiri joni kay jatnan to enan doso ciagal hono faande sappo go lewru ndu ko jappi dum enda gouvernement kaw jido fil hono fawar joni hono laamu leedi men Niger be bi be ko ji lawol gam batte alle be bibbe leedi neddo fu wadda ballaga mudum ko ya art leedi yeso dum ndu kondam bibbe leedi kalido mun tan doso bande min nana Hadiza Hassan o landake bibbe wurbe nane ko be kalido maccu
anni woni gakuba
yi woni yakko jaado no weli min sanne dewu bi leedi e gida no handi ma bura ba ko yi a no ittete
santaje woni kari kaga
dik inde dan Niger ke yanzu abun
nokku futa bibbe leedi Niger tawa kanjun goni no tefa hande wodi e gida andu feinde wakati fudun ittete no basi gon fu wala sabu hunde no ko wallata leedi men sanne
to saida to sai abune mai amfani
no ko wodi nafaka sanne no wadam bi leedi fu watta hirango leedi mu der berne mu denne neddo fu dudo leydi mun no hiranani handa na nawdum gan hokki balla do ko yarata leydi mun yeso
ada gudum wadan kasashi
kon san kasa
ede andi ko leydi nandana hana baade ne mo non fu tafatana waddude barke jungo mun ko watta tawe cadale tawade den kebanama mosala no hani be koja labi gom misali yade to chonirde essence don kanjum e cuudi tombola gam hunde non ko tilsi enim e
asata muce
nanni fa hande horebe leydi nonu dari gam batte alle yewde fi ko darto hono hono faane tidalla hara nyamdu ciodete der leydi endam dun du kon hono ko latini satorma san yaade bibbe wuro kambe de be dar sabu subaka alla fodi woni beydo dun waddi ko faande min yewde mamma nuri latido jingonowo sudu baba do fi ko darto hono goldo nyamtirdiji le leydi endam Leila Nuhu kanyon won ko yewde mako nan ko halni do fi o
iya de la pure speak
no wodi luman ko be mawbe e anni aji mum boda godube lawol nandude maro e konandi emum illa wakati no sede yawo njukuno leydi men no sakuru maro gonono sonne budi ujinaaji didi e keme tati luman ko be ben korri dum budi ujinaaji didi e keme joyi yaade e keme jeegom kamjine woni no torri nimbe faato yotti hande der nyame sakuru no sonne nokugo ujinaaji tati yottaaje tati e keme jeegom amma cede nyamduji goddi jippake misali kama nari e gawri ndenneno e ardibe hawzu leydi heybe bem e hojude laabi kottawe cede nyamduji ittetede leede yasin dun chaadake bibbe wuro wodi du no hani cede de darne nokku goto
cadre le prix de ce produit
comme ni mo ministre wadno lati ko han yemmitin do fi ko darto no wallugol himbe lardube heban keba andal ngada jande sukabe lardube hebe do won ko watta le koliji to be larday be gam battal be fu keba andal gotangal enda dum waddi ko faware jondu konda ni hono biyetedo Ramatu Musa ka wono horejo lekkol biyetedo tudum wada der ministre wa o andini himbe no ngom garra hunde enda wakati mo bandimi mama Idrissa landimo
kamay yara min galana sukabe lardube sappo jo gomno janga do godube sadarma fargide tato roobe dido e gorko goto wumbe jo worbe dido e dewo tato lutube dido gorko goto e debbo goto lajobe tato roobe dido e gorko goto sukabe godube sadarma far hakkiloji mabbe sukabe lardube bedo minen ko jabe no sukabe beto be gala laru wontiri der kokkon andal gal der class wol gotal be goni amma e nanta nen sai jangino on banti dane mun dow gam be pama komin tuugi ni woni e sukabe keba jande lobbere ko watta gurnam mabbe woda yago yesu
suma sun zamone abu
to en sai no wodi nokkuto sukabe ummator yatno ekitowo golleji rewbe famarbe e mawbe fu kano woni en tawda chadale nokkon en sabbe bi ndiyam wala kuran wala gollitirdu konda wala ko hejeni be no be jirrini enda non sabbe ngadi wullano mabbe gam batte alle heba be ballite be ngada golle mabbe hande no wodiri min jewde be ter rukke ya hamma goto ekititobe du mun tatni enan ton nani ko haali
kam wayde ne ro wodondo
wonde jungo min gol minen ekito nyogol jungo broderi nyogol kaddule e nyogol kaddule pewol kosukabe e yewtereji pindinol ko min gadante do fi jonde rewbe der cuudi dewgal mabbe gam ba ko minen der cuudi dewgal min pamana muraduji dindo do en min pantina ko duudi do fi jonde lobbere der suudu dewgal sadarma ko min godi ni woni minen gidi golle den amma min gala are gollitirdi ba hite kurangen gemin gollidirta ta yama diyam pompi wala sai min koja bidoji min pilowo diyan dan ba gada sudu neddo yata sai sodi piya wata fantiri ko firta muradum wadaine ba neddo no yidi golleden de wala nangowo wattani
gorga ba godidi yansina asti
en kali hal hande yetam en pindir hal tana hal hono wadobe deedi de tawe bingel chaawange ngel nata demirgo gol enda sadorma ko tawa der mun dum warato dum wonno ko docteur Alain Tunkara doctoro jo gollo doctoro to rewbe sukabe sawrto zener halani bandimi Zara Bukar min pirti fulfulde
la grossesse
sauru yasin rimoru sauru non du wadanta debbo o cioneden wurtutu rimoru dum enda jodo defa mawnude der nokkure de wadanaka
ou il doit être
dume waddata irni
on ne peut pas
netto wawa wi ude ko waddadum he debbo ni amma rabu nyawuji di worbe e rewbe daudirta no gada chaldi puccinirde debbo on enda nyaw jadde sisha e sigari duni fa handen ko rewbe gatta kandu no wada golle de rewbe gadante der rimoru mu'en irmajju no wawi wadda debbo sawa yasin rimuru den no wodi sador majigo di jokkoto he iri nyawgu enda e banki de nangi debbo de wor
noy watta ko debbo fama ko bingel gel wala der dimrugol gol
debbo
de wakkati haylam yottake yawti hi aymu debbo le redum no nawa na ijjam san andan daranta akum ala maji tati mawdi di enda domun dum wawi tugade wiude de debbo sawi yasin rimuru mun nanu amma yawtinaade cellal rimuru debbo on andan kam buri wallirde dum tabbintina debbo no cawdum yasin rimuru
l'échographie
deni fama ka law ir sadarma oye dum wawta waddani debbo
deja quand on parle de
sador maji bawdi kewti debbo no limte pusul yasin rimuru dum ende to occione den yehi jodo wade no tefa mawnude gan nokkure den wawa jogade suka de pusul gol enden wadi yiya urfanta debbo mema hakkilo makko wadda o maji gan sawru yasin rimuru no limte der kulle arane bawde gaddi cawdo maya fadde mum humnude lebbi mum tati arane
même process
noy debbo on watta ko hisa ir dun
der labi di kisina debbo ir sawru du enden arande funi debbo illahi i wakkati garki haylam yawti durwa warde loktorore yawtinaade cellal deraabu hebi debbo du durwa nyawtaade no wudiri rewbe acca libol redu der cuccuka gan kanjum du waddata raabu nanga rewbe be boddo jarde sigari garki loktorore lawdu kam urani be huni fu
e do don ko habru me fulful tili sey mi en jon kambo do hewtu nen jantu non habruji fulful do na studio kalango e do radio di nantomo joni mi accira Moutar Mohamadou wadda habruji haa sankor assalamu alaykum baati jawade